MJ Vegas.
Oh no no. Oh, Darkstone alone.
Surugambo, Surugambo.
Bandiza n'imyaka neza kandi mbaranira ejo hazaza heza. Ma, Marigaita, bamvuga ibyo nkora byose ushyira dawuni. Ma, Marigaita, bamvuga idashaka nanjye nzabe fayini.
Muri kiritara muhungu twiganye, muri kiritara mutututuranye, muri kiritara mukobwa twanganye, babarira mwanzi nubwo bigoranye.
Ndeke ngoli ibyo nishakiye, kuvuga mvuga ibyo nishakiye, kuvuga uzahembe simbujije, n'ubundi nda nicyo wamfashije. Ndeke ngoli ibyo nishakiye, kuvuga mvuga ibyo nishakiye, kuvuga uzahembe simbujije, n'ubundi nda nicyo wamfashije.
Sifite akanyamango ndwane, ubusungu ni bwinshi cyane cyane. Bireba byumve nage kuri uyu musozi kubwa impamvu nkizi ngizi mwumva
darabye bawe ngo ni nziza ni benshi nakubita ntanuwomba barira baziza ingeso z'urwangano nibo batuma n'imbere igumi gahitse ntibashaka ko bakora akaduka ntibashaka ko bahinga bikera ntibashaka ko bava mu mabanja ntibashaka ko bakwihisha neza
seswa n'uwo munigo ushaka kundoga
kandi gupfara icyo herezo
ni kumwe na Yesu baza nshaka bambure batuvuga bavuga ko nta nicyo tuzashobora batubona baseka
bavuga baseka bazi ko tuzananirwa none Imana ibikoze banabireba.
Ndeke ngoli ibyo nishakiye, kuvuga mvuga ibyo nishakiye, kuvuga uzahembe simbujije, n'ubundi nda nicyo wamfashije. Ndeke ngoli ibyo nishakiye, kuvuga mvuga ibyo nishakiye, kuvuga uzahembe simbujije, n'ubundi nda nicyo wamfashije.
Not your fashion, not now. Dr. Surugambo, 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 Dr. Surugambo.